Ay, 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 Ingane igcwele ibhasi, bhasi, 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 utshwala mina. Ingane igcwele ibhasi, olwayo yimi, sengifuna ukudlala ngayo. Utshwala mina. Ingane igcwele ibhasi, olwayo yimi, sengifuna ukudlala ngayo. Thatha namagunya nodlalelalela. Lento kuba isupha ngayifunga ifunga. Thatha namagunya nodlalelalela. Lento kuba isupha ngayifunga ifunga.
Take a basti.